Aslam Records
Lafiri Beats JPC Gang
Nakachua zepo le domo akazidia mlunaku Nakachua zepo le domo akazidia mlunaku Nakachua zepo le domo akazidia mlunaku Nakachua zepo le domo akazidia mlunaku
Nakachua, nakachua baby Nakachua, nakachua Nagachwa, lady,
Nagachwa, Nagachwa. Asawa shisha tayagala minota.
Tayagala minota.
Asawa shisha tayagala na soda. Tayagala na soda. Don't you wanna party every day? Ayagala muwenze bulikade. Kuba Monday paka Sunday. Waleti yange zigisanze. Kubanga uzikazi poto. Yate mwana wa mketo. Tayagala bali loko.
Nakachua zepo le domo akazidia mlunaku Nakachua zepo le domo akazidia mlunaku Nakachua zepo le domo akazidia mlunaku Nakachua zepo le domo akazidia mlunaku
Nakachua nakachua baby nakachua 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 lady nakachua nakachua Dancing to my tune, ayagala majati la kaituni Again, akwata saifoni, ngoyagala munyize muwe juni Kubanga uzikazi poto, yade mwana wa mketo Tayagala bali loko, yade mwana wa mketo
Nakachua zepo le domo akazidia mlunaku Nakachua zepo le domo akazidia mlunaku Nakachua zepo le domo akazidia mlunaku Nakachua zepo le domo akazidia mlunaku
Nakachua nakachua baby nakachua 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 lady nakachua nakachua
We the next generation.